warbixinta sanadlaha ah ee ka ganacsiga dadka ee ay soo saarto wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sanadkan waxa ay 24 waddan gelisay heerka saddexaad ee ugu hooseeya uguna dhibka badan. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Afghanistan, Burma, Cambodia, China, Eritrea, North Korea, Russia, South Sudan iyo Venezuela. Warbixintu waxa ay Ruushka ku dartay dowladaha ku jira heerka saddexaad ee ah kuwa gala dembiyada ugu xun ee la xiriira ka ganacsiga dadka. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidoo kale hoos u dhigtay heerka dalalka Algeria, Chad, Djibouti iyo Equatorial Guinea, kuwaas oo ay ku biirisay waddamada heerka saddexaad. Dalalka heerka saddexaad ku jira waxa ay hoos uga sii dhaceen heerka ugu hooseeya, kuwaas oo sida warbixinta lagu sheegay aanan muujin dadaallo la taaban karo oo ay ugu hoggaansamayaan hannaankan wax ka qabashada tahriifka iyo ka ganacsiga dadka. Dalalkaasi ayaa la sheegay inay wajihi karaan cunaqabatayn suurtagala. Warbixintu waxaa kale oo ay dalalka Soomaaliya, Liibiya iyo Yeman ku tilmaantay kuwa ay budadoodu gooni u tuman tahay iyadoo iska hor imaadyada iyo colaadaha sokeeye ee halkaasi ka jira ay caqabad ku noqdeen sidii xog dhammaystiran looga heli lahaa. Warbixinta sanadkan sida uu sheegay xoghayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa ay iftiimisay dhow arrimood oo khusaya kororka ka ganacsiga wiilasha da'da yar iyo gabanada, sii wadida ballaarinta shaqada khasabka ah iyo kor u kaca shaqaalaysiinta beenta ah iyada oo la adeegsanayo tabinada internetka. Blinken waxa uu xusay in kororkani uu ka dhashay xanuunkii safmarka ahaa ee 3 sano ka hor dunida ku dhuftay.
The pandemic supercharged this trend. Traffickers capitalized on widespread unemployment to recruit victims with fake job listings.
Coronavirus ayaa xoojiyay isbeddelkan korna u qaaday. Dadka wax tahriibiya iyaga oo ka faa'iideysanaya shaqo la'aanta dhalinyarada haysata ayay soo hordhigayaan liis ay ku qoran yihiin shaqooyin kala duwan oo beena. Marka ay da'yartu dabinka ku soo dhacaana, waxaa lagu qasbaa in ay qabtaan shaqooyinka la xiriira khiyaanada internetka.
To recruit victims with fake job listings and then force them to run international scams.
Blinken waxa kale oo iftiimiyay horumarka adag ee ku jira warbixinta 2023-ka iyada oo 10 waddamo ay sameeyeen horumar la taaban karo oo lagaga hortagayo tahriibinta, ilaalinta dadka ka badbaaday ka ganacsiga aadanaha iyo maxkamadeynta kuwa gala dembiyadan oo kale. Waddamada Malaysia iyo Vietnam ayaa labadaba laga soo dalacsiiyey heerka saddexaad ee ugu hooseeya, waxaana warbixinta lagu xusay in ay sameeyeen dadaal wax ku ool ah oo la xiriira sidii ay wax uga qaban lahaayeen tahriibinta iyo ka ganacsiga aadanaha. Tahriibka ayaa sanadkan si la taaban karo kor ugu kacay. Mareykankuna waxa uu la daalaa dhacayaa 400,000 oo muhaajiriina oo si joogto ah uga soo tallaaba xuduuddiisa koonfureed. Todobaadyadii la soo dhaafay waxaa si muuqata sare ugu kacday Soomaalida kasoo tallowday sohdinta uu Mareykanku la leeyahay waddanka Mexico.